d'abord
deni lural hebe ke chakamaada e gora arande fu tefu haldude saro makko e juude mum ben tawa der filla dewgal modo kalda du e saro e maada be ga hebude mosola lural gal saro e modom ben noddan on a e gora fu gannana ko sabi dembe dara no wade ko mosola hebo saro e modom be deni be keppi fonnude on e be baawi jehi to jombangere na jowuro mabbe be pantina dum jombangere on na jowuro on kandu darano wade fonna on a e gora deni jombangere on na jowuro on waaway fonnude on sey filla modo wadde to sarusi amen menen du men dara no men kebira men ponno on jowuro on na jombangerde no waawi du yaari filla modon ton kon seria gan un durwa fonnude on wakkati fudu potal galni kan durwete hebe de potal gal hebaaki sey jonkay jaho yesudu kite kittodo dar lawol gol ada menen ni men tokkirta wakkati fu de lural hebeke chaka gorko ediku deni pide e barminol wadi dun kai kon seria wawa yawtina dun dun accire nini
affermi leila dusi
e jile maada dum saabi be dun hewti ben endan no dejjiti wita hunde fu naadu kondan feysen tefa ballaga boyan sanne
rewbe duudal mubben fu gida filla jaaki kon seria wade kan e giide mabbe bonnere inneno irdun du saabi ko rewbe no dejja be gida halude ba e be kolle golle hinyere e mardi bonni debbe munyi be munyi fa jonkay be chumi sai be jama cergal
divorce
ada sikka rewbe endan yoga mabbe no nyojjan hala kanu heba heddo e dewgal munna
si des
illa arande de rewbe no tokkira no haniri be tokkira ko hakke mabbe wurto mosola lural fu irgal henno tawa chaka mabbe e gorra mabbe heboto lural gal yottintabe e cergal debbe gari sarusi amen be kali men noddan worbe be kala kambe du dem men dara no men kebira mosola bani be jahi kon seriano seyni demen baway fonnu debbe denta be jata yesu kittodo debbe gari sarusi men du wala monana ko wadi chaka mabbe sey ni de kambe jehi kalno goddo men poda e hakkilo worbe be men kala na be ko mardi bonni e golle hilnyere gaccheno jukketede yes tuudi kite
wala lwa
ayar lady.